Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ke la boraro gape o re kopanang gape ya ka metleng go utlwa lefoko la modimo. Ba gaetso ga gona selo se se itumedisa moya wa me bia ka lefoko la morena. Ke a leboga le mo mosong wa letsatsi lena ke rata gore re ke re bue ka se modimo a se beileng mo pelong ya me gore re thusane ka sona pele re tswa re ya mekgapeng e farologaneng ya botshelo. Ke rata gore re tle re buisa lefoko la modimo mo go Exodus chapter 4 verse 1-4. Ke tle go e buisa yana. Moshe a fetola a re, bona ga ba kitla ba ntumela le fa e le go reetsa lentswe la me, gonne ba tla re Jehova ga a go bonalela. Jehova a mo raya a re, ke eng se se mo seatleng sa gago? A re ke thobane, mme a re e latlhele fa fatshe, a e latlhela fa fatshe ya fetoga noga. Moshe a e tshaba. Jehova a raya Moshe a re, ntsha letsogo la gago o e tshware ka mogatla, a ntsha letsogo a e tshwara, mme ya fetoga thobane mo seatleng sa gagwe. A re rapele Modimo wa rona ka leina la morena Jesu Kriste wa Nazareth, re ya go leboga le mo mosong wa letsatsi lena tsa tlotlo yotlhe gonne go tshwanetse morena wa rona. Lefoko le re le buisitseng ke lefoko la gago, ga se la gaope fela. Rona re ba romiwa ba go fitlhisa lefoko la gago mo ditsebeng tsa batho botlhe ba o ratang gore ba thusege mo letsatsing lena la gompieno le go ya go ile ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Modimo o roma Moshe gore a ye go ntsha setšhaba sa gagwe mo tshotlegong e ba leng mo go yona. Se ke se ratang ga o ka e buisa sentle ka English e natefa tota, mo Modimo ga se nne a bolela le Moshe, Moshe o botsa morena a re, suppose everyone refuses to listen to my message. Ke ile ka ipotsa gore Moshe goreng a re molaetsa o kwa gagwe. Modimo o mo file seo a tshwanetseng a se bue le setšhaba sa Modimo. A re, ge ba ka seke ba utlwa lentswe la me. Mme ke rata gore re ke re lemoge gore ga re rera lefoko la Modimo, ga e tlhole e le rona re buang, ga re bue dikakanyo tsa rona, ga re bue megopolo ya rona, ga re bue maitemogelo a rona fela. Re bua se se tswang mo lefokong la Modimo ka gore lona le nonofile go ka alafa maemo a otlhe a re tsenang mo go one. Modimo o boletse sentle molaetsa wa gagwe o ne o tlhamaletse wa gore a Moshe gore, Moshe fitlhisa molaetsa o mo Baiseraeleng gore ba tswe ka mo Egepetwa ke ba isa kwa lefatsheng la mashi le dinotshe. Pele Baiseraele ba ka fitlhela molaetsa o, go tsoga dilo di le dintsi mo botshelong ba ga Moshe o mo e leng gore o a ba naganela gore ke a be ke ile go bua so, bone ba ka nna ba re. Nako e ntsi ga re o rera lefoko la Modimo, go tsoga the debate ka mo moyeng wa gago o le motlhanka wa Modimo gore a batho ba tla nkutlwa na, ke bomang ba ba tlatlang, ke dipotso tse dintsi tse di tlhokang dikarabo, ke tsone tse gantsi di tsosang poifo ya gore o eme ka sebete o ya go bolela lefoko la Modimo. Wena o setse o naganela the outcome, o naganela di results tsa gore go diragala eng. Re naganela batho re ise re utlwe gore bona ba ya goreng. So and Satan o bere o re berekisa mo goreng re dumele di negatives gona le go di go dumela di positives. Moshe o setse a bona batho ba ba ganang, ga a itse batho ba ba mo tshotlegong e kgolokgolo e leng gore ke dumela gore ba ne ba rapela, ba ne ba itse le history ya bona gore bona ke bo mang, ba tlhaga ko kae, ba mo lefatsheng la seeng. Ba ne ba rapela gore Modimo wa Iseraele a ba arabe, a ba busetse ko lefatsheng la bona, lefatshe la tshepiso. But Moshe, motho wa belegetsweng ka mo Egepeto, wa ileng a nna le di privileges tsa gore ene a golele ka mo lelapeng kgosi, a tse monate wa Egepeto, a kry-e dithuto tso tsotlhe tsa Egepeto, o naganela batho by because motho wa le mo seemong o nagana go ya ka seemo se a leng mo go sone. Ene o naganela batho gore ba ile o gana, o tsaya gore maemo a Baiseraele ba leng mo go ona ba itumelela. Kante se e ne e le tshwenyego e kgolo mo goreng Baiseraele ba ne ba rapela gore Modimo wa rona re a rapela, re utlwe o re ntshe mo bokgobeng bo re leng mo go bona. Moshe yena ga a
ise a nne mo bokgobeng kapa le ga e le gore o ne a le mo situationeng ya bokgoba e ne e le e a e bonang ka matlho ka gore ene o ne a se directly involved mo goreng a dire se baiseraele ba neng ba se dira. Modimo a berekisa ene gore a ye go bolelela baiseraele mafoko a tsholofetso, mafoko a kgololo, mafoko ao a tla ba itumedisang. Ene o a nagana ore ga ke itse gore a batho ba ba tlang kutlwa na, a re tswe mo kgang ya gore ga re rera lefoko la Modimo re nagane gore batho ba utlwa rona, batho ga ba utlwe rona, batho ba utlwa Modimo. Rona re dumele lefoko la Modimo le le reng ga leke letswa la boa fela le sa dira tiro ya lona, a re le bueng ka mokgole ntseng ka teng. Modimo o bula dipaka di le dintsi, o bula di-opportunity tse dintsi gore re fitlhisa molaetsa wa gagwe mo bathong, but rona re be re bona o kare ke rona re buang, re be re lebelela maemo a rona, e be re lebelela position ya rona mo setšhabeng, e be re lebelela seemo se re se itseng. But Modimo ene o batla gore batho ba fitlhe mo e leng gore ba dumele molaetsa wa gagwe gore ba tswe mo seemong se ba leng mo go sone. A re tlogeleng go nagana ka di-negatives, because even if they refuse batho bana gore ba tshwanetse ba tswe ka mo egepeto, ga se molato wa rona. Rona sa rona ke gore a re ba feng molaetsa wa Modimo. Re seke ra tsa molaetsa wa Modimo ra o fetola molaetsa wa rona. Rena re tshwere se setseng ke gore re tshwanetse re rere ka mokgwa Modimo a re boleletseng ka teng, let us not change the message. Bareri ba le bantsi ba lefoko la Modimo ba fetotse molaetsa gore o tshwanne maemo, ba fetotse molaetsa gore o kgatlhe batho, ba fetotse molaetsa ga gore o kgatlha bone. Rera molaetsa ka tsela e Modimo a reng o rere. Modimo o a itse gore goreng a re re rere ka tsela e. Rona ga re a tshwanela gore re itse gore batho ba ile gore ra ba reng, ke Modimo a setseng a itse. Ka Modimo o kgona go bona ko pele mo le rona re kgona go bona mo matlhong a rona. Batho ba le bantsi e ne e le dimilione tse di neng di le teng tse di ka mo gare ga egepeto ka molaetsa ona ole o moshe a neng a o belaela a re batho ba le ba ile o reng. Modimo o kgone go ntsha millions and ga ba tswa ba nosi ba tswile le ba egepeto ba bangwe ba ba sala morago gore ba tswe mo maemong a egepeto ba boele ko lefatsheng la tshepiso. A re seke ra belaela molaetsa wa Modimo o Modimo a o re beile mo melomong ya rona. O ka tlisa dimilione mo Modimong, o ka tlisa le tsona ditsotsi tsele tse di itsagaleng mo plekeng ya gago ebile di tshabega, di a ba tlisa pele ga Modimo. Di ka tlisa le batho bale ba e leng gore gangwe le gape ga o bua lefoko la Modimo ba ganana le tsone, but lefoko la Modimo le na le nonofo e wena o sa itse. Ka molaetsa le mongwe fela baiseraele ba ile ba utlwa ba tseya kgato. Ke Faro a ileng a boabuelela gantsi a ganetsana le se Modimo a batlang go se dira, ka gore o ne a setse a natefetswe ke go nna le batho ba mo egepeto a ba dirisa ka tsela ya gagwe. Mme ke rata go bolelela gore Modimo ga a ka go fa molaetsa wa Modimo o gore o sotlege ka ona fela, o tlile go fa molaetsa wa gagwe ka gore o tshwanetse a golole batho ba gae. Batho ke ba Modimo, rona ga rena batho. Re bona ka eng gore ga rena batho? Batho ba dumela kapa ga ba dumele ga e re tshwenye. Rona re as long as re rerile ka gore go na le maikemisetso a mantsi a batho ba rerang lefoko la Modimo ka ona matsatsi a. Ba bangwe ba re o ne o rera ka baka la gore as long as a ka gola mafelo a kgwedi. Batla go bolelela gore Modimo ene o batla gore re rerele gore batho ba tswe mo seemong sa bona, seemo se batho ba leng mo go sone ka nako nngwe wena ga o ise o tsene mo go sone. Wena o ntse le privilege ya gore o go tse o moreri wa lefoko la Modimo gongwe ga o isong ka o fitlhe mo goreng o nwe bojalo, ga o isong ka o fitlhe mo goreng o nyale o kgaogane le molekane wa gago, ga o ise o fitlhe mo seemong sa gore o iphitlhele le mo diritibatsing. Batho o setse o bona batho ba tla gana. Do not judge your message before message wa gago o dira tiro e Modimo a go bileditseng ona. Re failisiwa ke gore re atlhola molaetsa go na le gore re atlholwe ke melaetsa. Modimo o setse a re file se re tshwanetseng gore rona re se bue re se bolelele batho. Bona mo bukeng ya Exodus chapter 3 verse 18 ge Modimo a tlo roma Moshe mo, o ne a setse a mo tlhaloseditse a re Moshe we, My people will listen to what you say to them. Modimo setsa ba ka ntse batho ba ilengwe ba tle go rutlwa ga re rera le foko la modimo le ga bontsi bo kagana mara ba teng ba batlang go rutlwa ga re rera le foko le ke bua yana gore o le ge ba bang ba gana molaetsa o ko rerang o mara a le mongwe ene wa utlwa e bile wa o dumela gongwe o mongwe wa bona ba ilengwe wa utlwa e bile wa dumela ga wena o kgona go dumela le ba bang ba a kgona go dumela ka tsela e wena o dumetseng ka yone ga Setswana ga e balaga Exodus 3 verse 18 are ba tla utlwa lentswe la gago modimo re fa tshepiso ba tla utlwa lentswe la rona a mme wena o ye kwa kgosing ya Egepetwa o na le bagolo ba Iseraele lo e reele gore morena modimo wa Bahebero o kgatlhanye le rona jaanong ge a ke o re letlelele go ya kwa sekakeng ka leeto la matsatsi a le mararo re ye go direla morena modimo wa rona ka ditlhabelo tsholofelo ke moana modimo e ke batlang gore ke go fe yona mo mosong wa letsatsi gongwe o ya ko di-training o ya go rera ko teng gongwe o ya ko beseng o ya go rera ko teng modimo a re ba tla utlwa lentswe la gago wena o ka tswa o ipotsa gore o e rera every day le ga o bitsa altar call ga gona le a le mongwe wa dumela lefoko la gago mme wena e rere ka tsholofelo ya gore modimo sa se boleletseng se tle go diragala moshe batho ba tlile go utlwa lentswe la gago le wena motlhanka modimo batho ba tlile go utlwa lentswe la gago mo letsatsi la gompieno modimo o batla gore lemosa gore rona gore rere lefoko la modimo ga se ka bakala gore re ba kgone ga se ka bakala gore re a rata utlwa ga bolelela le Jeremiah mo Jeremiah chapter 1 verse 4 go fitlha mo verse 7 o e bolela so ore lefoko la morena le tlile mo go nna la re e rile ke ise ke go bope mo sebopelong ka go itse before modimo a ka go itse a ka go bopa o ne a setse a go itse go bontsha gore wena ga o a nna teng ka ntlha ya gore o belego o ntse teng pele o belegwa modimo o go prepareetse go rera lefoko la modimo pele o belegwa le lapa le o belegetsweng mo go lona o go prepareetse gore o gorogele mo go lona le go betle gore o kgone go rera lefoko la modimo e rile ke ntse ke ise ke go bope mo sebopelong ka go itse ya re o ise o tsalwe ke mmago ka go itshepisa ka go dira mo profiti wa ditšhaba wena molomo wa gago bula molomo wa gago ka ona molomo o e leng gore o bona e le gore o ka seke bo wa bua dilo tse kgolo modimo o go dira mo profiti wa ditšhaba o tlile go bua le matshelo a ditšhaba o tlile go bua le ba bagolo le ba bannyane bula molomo fela o bue lefoko la modimo ga e tswela pele e re mme ka re a o morena modimo kana ga ke itse go bua gonne ke sa le mošwa mme morena a nthaya a re se re ke sa le mošwa gonne o na le go ya kwa go botlhe ba ke go romang kwa go bona le go bua tsotlhe tse ke di go laelang modimo o itse metsamao ya gago wa e bona gona kwa o yang ko teng kwa utlwa modimo a reng a re sekebe wa re o motšha efangedi ya modimo ga e reru ka ore o motšha ga e reru ke gore motho a kgale ga o reru ka goreng e re o tshwanetse o e rere modimo a itse a re wena ko ke go romang ko teng ke ko tlholong o ya ko teng modimo a ka se go rere a go roma ko polekeng e leng gore it will frustrate you nako tse dingwe bazalwane re ya mmerekong ke gona ko modimo a batlang go rera ko teng ka nako tse dingwe re etela ditsala tsa rona ke gona ko modimo a batlang gore rere ko teng ke bona batho ba ba batlang gore o ba rerele nako ye nngwe re be re fetola puo ya rona e re tshwanetseng gore re e bue go na le gore re rera lefoko le la modimo lele re be re utlwelela ditsala tsa rona di dira le metlae e tla re kgelosa mo moreneng but ke batla gore ke go netefaletse gore modimo wa rona o na le maatla modimo wa rona o setse a go prepare-ile wena seke wa bua ka molomo wa gago wa naganela batho o sekebe wa bona di-negatives mo seo tlo se buang gore ba tlo o ganetsa ya ka metlha ga o itse maemo a ba tsositseng ka tseno ba bangwe ba tsositse ba na le sello ba bangwe ba tsositse tse ba batla modimo ka baka la gore mowa wa motho o kgotsofatswa ke go bona modimo wena o santsana o tshwere kgang ya gore ka gore o kile a gana ka letsatsi le rileng le gone yanong o santsana ka gana modimo o kgona go siamisa batho ba gagwe wena ema modimo a re ke go dirile mo profiti wa ditšhaba ke leboga modimo a ileng a re tlhopha gore ga gona motho wa ka itlhophang gore a o rera lefoko la modimo gore o le rere o rumilwe ke modimo maemo a poifo a seke a tsena mo moyeng wa gago maemo a poifo a sekebe a gore a re o ka se kgone ga re rere evangedi ya modimo ka gore re kgona re rera evangedi ya modimo ka baka la gore modimo a beile mafoko a gae mo molomong wa rona mafoko a tswa mo melomong ya rona ke mafoko a a beilweng ke modimo rona re ka sekebe ra kgona go ipeya mafoko ka gore a re ka ipeyang ona ke ao a tla re fapanya le lefatshe ke rata go leboga thata mo letsatsi la gompieno gore o ragoga yana o na le mafolofolo a gore modimo o tlile go tsamaya le wena modimo o tlile go go dirisa ke a leboga ka leina la morena Jesu wa Nazareta Bishop Lucky Mulwantwa Mispa Bible Church 072-135-0708 Hallelujah. Amen.
Hear the word and renew your life on 657 AM.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.